I don't got them keys. Yeah, yeah.
Trendybeats.com.
Listen. Tonight I'm eating a keki, peki John I'm crazy. Penga me jam to petty, thought I clay konza to medi. Long lasting kai va ready, broko till to deadi. Design ya kina shelby, imagine ji wago no ma Bentley. Tonight I'm eating a keki, peki John I'm crazy. Penga me jam to petty, thought I clay konza to medi. Long lasting kai va ready, broko till to deadi. Design ya kina shelby, imagine ji wago no ma Bentley. Meshikana hii weekendi, na ito ingine maybe. Kujo tanpata ready, nimekuwa na skia beats ka daily. Kuna peki na kuna wendi, mkani tampia my baby. Ganja muta my lady, kuna soe kunje manza tupendi. My genie fumble kiasi, Dr. Ken kipata ganji. My photo tpiki ogali, when my bro kutoka mbali. Subaru masafari rally, vum vum na iyo gari. Nafanya nike mtiaji na miata sina wasi wasi. Tonight I'm eating a keki, peki John I'm crazy. Penga meja mtu peti, thwata kile kwanza tumedi. Long lasting ka ever ready, broko till to deadi. Design ya kina Shelby, imagine jiwago na mapenti. Nimpua na penda Fendi, I fall in love na medley. Shisi kosi baby, mabanyu kunje ni wengi. Kiko feel kwa Wembley, points angu tatu freshi. Kikula iku legendi, niko shavana sikia freshi. Fitness akadeli, NYS at moja na lefty. Yo vita ilikuwa deadly, pandem na Chong Li. Swali fight wasi wakati, inya maji wangu kwa streets. 1-2, kimo medali, laleni chini adi watin. Kina nani sinia wama beast, alpigotie gas joke kwa chest. I wish you nothing but the best, DJ Khalid did the best. Usi aim chini ya chest, beats na zero flex. Flex. Mad clan. Tonight I'm eating a keki, peki John I'm crazy. Penga meja mtu peti, thwata kile kwanza tu medi. Long lasting ka ever ready, broko till to deadi. Design ya kina Shelby, imagine jiwago na mapenti. Tonight I'm eating a keki, peki John I'm crazy. Penga meja mtu peti, thwata kile kwanza tu medi. Long lasting ka ever ready, broko till to deadi. Design ya kina Shelby, imagine jiwago na mapenti.
More music on trendybeats.com.